Nous avons un nous avons un peu de temps. Era bwati byayogedde
yateera misera kino nga tusemberera okulonda president n'ebifo ebirala ebyobukulembeze mu gavumenti ya wakati mbasaba nga mugenda okulonda mulonde n'obwegendereza naye ate mu ngeri yo esinga amaanyi okulonda abo bonna bakuwagira enkulaakulana y'obwakabaka bwa Buganda aba abatambula wamu n'obwakabaka bwa Buganda kulonda abo abanayongera okulaakulanya bassebo ne bannyabo bannakyaggwe abampuliriza n'abantu ba Buganda mwonna ntwala ku kusanyukisa guno okwagaliza amazaalibwa ga Yesu Kristo amalungi abantu baffe abakyaggwe n'abantu ba Buganda bonna ne Uganda okutwalira awamu tusaba amazaalibwa ga Kristo gano gatwongere okukola ebyo ebiweesa Katonda ekitiibwa naye ate era ebyo ebyongera okulaakulanya obwakabaka bwa Buganda.